Nation. Remember that. 2007. Final.
Mama Ndelela, mana kontwaliriza, mulugezigeze bibiwekuza, pola pola mbangondelela.
Ndabikidde bulungi, ekiro kino sikulimba nsimya. Osazo buwero, kinentambula mutima gwange guwedde. Iyo musayi gwange, okuwadde okulaba egomu myufu. Newe kabaka yenje nsibawo sente tokasanga mumu. Adde ntiisa, ekiro kino buli kyonywa n'ekyolya. Ne bakwano bo, bw'oba olina, nabo bagatte. Genda newe mubabatano nze njabatwala mpimpulira nsimye sibya kuwana kuno kupolota
Ndelela mwana kontwaliriza mulugezigeze bibiwekuza pola mpola mbango Ndelela mama Ndelela mwana kontwaliriza mulugezigeze bibiwekuza pola mpola mbango Ndelela
yo
singamba denga tozo uli chenjagala nze nalirabye Obanga ndikalega okunyambala mbanyumirwa nnyo Ne bwe bannemesa nze nkiraba nti onyirira nnyo Nga ne bw'omenyeka mu ndongo bakufiringa Kati kye nkusaba omutima gwange ogukwateko Ate ne bwe bampeta aga Katonda ngikuwerawo N'olwekyo ababalokezi kinabo abagoberezi nkugambye abalindirizi Nibonaba semba na chokuruno
Mama Ndelela Mana kontwaliriza Mulugezigeze bibiwekuza Pola mpola mbango Ndelela Mama Ndelela Mana kontwaliriza Mulugezigeze bibiwekuza Pola mpola mbango Ndelela
Sawa Katonda kumpe Ulichiro Ndelenga nawe Obudigu Tumuhenga nawe Eriyoni Alright, Sabakatunda kumpe, ulichiro, birenga nawe, obudigu, kuburenga nawe, eliyodi, tulinabe sembi.
Mama Ndelela, mana kontwaliriza, mulugezigeze bibiwekuza, pola mpola mbango Ndelela. Mama Ndelela, mana kontwaliriza, mulugezigeze bibiwekuza, pola mpola mbango Ndelela.
Everlasting Life Wire Records. Well, this is Baby Co. Remember that. See? Washington.
Ndalikidde bulungi, ekiro kino sikulimba nsimya. Osaze obuwero, kine ntambula omutima gwange.
N'olwekyo ababalokezi, kinabo abagoberezi. Nkugambya balindirizi Kibona basemba na chokuruno
Mama Ndelela Mana kontwaliriza Mulugezigeze bibiwekuza